le 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 le
Moko.
Umepata mabinti lakini mina piga kama kush. Nimeshika maboys wa Kampala wote nikawa crush. Jina langu ni Diana, nimekuona toka jana. Sasa patumekutana, kila kitu baby we are gonna do.
Upendo, 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 siyo magic, ni upendo. Upendo, 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 siyo magic, ni upendo.
Mapenzi, mapenzi, yamenizidi kwa kichwa.
Mapenzi, mapenzi, yamenizidi kwa kichwa, tena siwezi. Akimi pakaroti, naidandia, naikula kavu kavu na misamba soti. Umanulia, aichani mpaka nyavu. Tude lefti, kulia,
kulia,
atakatumie sawia,
sawia.
Na makashe, kivibagia,
bagia,
echa chanu ni mwagia.
Take it all, ya girl.
I'm ready to start. Yeah, yeah.